hustler. Usipime, umziki mwingine nagwa, levo zingine za kiutuzima dawa. Hali ni halisi ya maisha tunaoishi kama kawa. So wero so gero tagline wabishi, au changishe ubishi. Machekobu wanataka beef na sisi hawawezi. Mafisi wanakimbia ubao ni polisi. Sisi na polisi, polisi na sisi. Si vitu vya kuuliza dojo daily aina kumisi mzuka. Lini takuwa bisi, hivi vita vishi mpaka tupate freedom. Tunaunga migero wabishi mento. Maisha tunaishi hayaridhishi, aliyeko juu mgoje chini kivipi. Babylon, kali nye kanye linye mulize Saigon. Trouble, nye vita za echo, na limited kama pamba za echo. Yeah, shout out Timothy, Jamuhuri, 12,
Hip-ha.
Yeah, Kosi, Shamzinga.
Hawahemi, watoto wa kitemi, hawahemi, wakisikia tupo hawatimi, hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Hawahemi.
Ini guba ya watemi, hawahemi, wakisikia tupo hawatimi,
hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Hawahemi.
Hivyo, iwe isivyo, mindo ordinali, kawaribia vilivyo. Kuja na kupokea hivyo. Makodinda mako stamina, aina kupaka wanja, wana kupaka hina. Mwana na chana, kokote ntapambana. Kwenye mambo ya hela niko rad kwenda China. Kosa mara moja listeli kajirudia tena. Lazima niparangane wakati bado kijana. Naimtegemea maulana, usiku na mchana. Ingami nisela kwa sana. Alisema tafute afikisha na ya tupe. Njia ndo inye upe, acha nipepe. Maisha niendo haya wanangonye msiogope. Ndo mana sometime na mwa tukula madope. Haitakunya penyape, uskondos nenepe. Nafasi ni angu haja mahewa unipe. Unaponikia mi, inatakua tunepe. Mavitu enye ni kupe, drilling tunazoeza kumlikia mtoto upe. Kazi natakua ilipe, tustape tape. Kame mekushinda, eri tuusepe. Mjeshi ni kipe, nikate kate otepe. Maadu etakini wa yepe, inatakua ni wachape. Mnyonge mnyonge ni haki yake mumpe. Maskini msaidie ni soezi mumtupe. Nako soju.
Hawahemi,
watoto wa kitemi, hawahemi, wakisikia tupo hawatimi,
hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Hawahemi.
Ini guba ya watemi, hawahemi, wakisikia tupo hawatimi,
hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Koda asla is nako na poo, yeah. Michano ya juu awaheme watu wezi. Elimu ya mtacho kikuu, uti magu, awahemu sawahu. Tuna wabana mbavu tu true. Izi dozi awatemi awahemi mdomono na okje. Kimenuka mtajuta na ndo kwanza unashuka umzuka. Zimeturuka akili walivyo navyo ndivyo kwetu vina staili. Niti nako mkilde shit.
Man.
Iznako, wanako, tunako, baba zako. Menishindu kaka zako, na ini special kwako. But hip-hop sako, hip-hop dawa. Na wachana kama kawa, hawa hime wanapagawa. Hawa wadosi hawa, padango jagawa. Hawa mapromoter hawa, na wadisi kama kawa. Si kitu wakuliza, kila mtana katiza. Kila mchezo na cheza, aneshindana na meza. Nikufiti kile idara, suwapigi mikwara. Nasonga na makamanda, stembei na mafara. Nikuna kimia buna, kujina, kuna tahasla. Watu wa mikasa mapinduzo kitu hasa. Unakalisha kirahisi sana sasa. Hawahemi, design ya mtu mwenye kansa.
Hip-hop.
Hawahemi,
watoto wa kitemi. Hawahemi, wakisikia tupo hawatimi.
Hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Hawahemi.
Ini guba ya watemi, hawahemi, wakisikia tupo hawatimi.
Hawahemi.
Izna, kujina, kubuna, kuda hasla na kimia.
Yeah. With murder is peace, hype, battle heat, streets and pipes. Crazy types, you can't defeat the raw. All y'all's obsolete before the hardcore. You feel it, the realest is on par. Lyrical killers, typically iller. Hip-hop sickness, hillers. Doc with the quickness, will never stop. Hit the hit list, swinging one black fist. Swinging one black fist, bitches.
Kimya.
Hip-hop.
hemi wakisikia tupo
awatimbi awahemi
isna kujina kuhuna koda asla na kimia
awahemi
ini guba ya watemi awahemi wakisikia tupo awatimbi
awahemi
isna kujina kuhuna koda asla na kimia
awahemi.